datimsafi.com.
Baby, wanga wa pavilion, mabusu makwapa zege kirian. Chakwa jesi kwiki je darling siku wan. Chakwa chochote upo unadani. Tell me baby what you see, what you need. Na kama unanipa unami, let's see. Itunze fly, I'm so kukasirika.
New sound.